city threat. Kano kagenda kuba itamu. Aba gezi weba naka tegira. Aba dongo boba chisigare mu.
A rich talent, pandis. A sugar run, me and a pandis. A joshi wiz, yeah, you run this. A radical kanga music, we run this.
Nika kunyumiza kabozi jena kulira. Tuya ne muogo kutarimba. Buli nyonyi ya ita wonga ya Museveni. Natuke Kampalanga ne patrol za Museveni. Tuwa tulia one zide tabesije. Ha! Besije nga ya fuga besije. Buli awali abanja bantabela besije. Bili kumina kumungela tuliku besije. Tuwa tulia ozide sebobi waini. Awela ngolo koto ntali na kutofoga. Bajaja wa mugambi nsonga za majeta zitegera. Unebiali kutabitegera.
Hey, bitu bichuka.
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 Wadiza chakanyo mbuweza pawone awadiza kwa wo.
Yesa ya yaja natura kukutone. Zalima yaja na ye natura kaka.
Atolu wama ya basa wakulia mbumu chibisa datalaba mulemesa.
Shua muka paraka tibebe ukulia. Kamesejika muka kasoraba chendaka.
Ayoni ya basi za dawa ndaba tukutuku zezi tambula.
Hey, bitu bichuka.
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 Nakaza nyoko kule ngoma Josha Bakira. Give me the sound.
Mama fina penge vyali vitya. Doni na sabintu vya kwa vitya. Shasha midi yanga mabisudia. Amazimate tunagate gira.
Atalina majata fumitali ndazi. Nechigori tebachi sazi sama kazi. Atako leze ndabo size kuruazi. Uganda ya lero ya tabu se walai. Richie Dallin, Sugar Rhymes and Nine. Joshua's Bundy Beatty. Era era era.
Hey, bitu bichuka.
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 Banange bitu bichuse.
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 Atako nende ndabo size kuru.